gila ko kabaru muɗum humpitama ñade jeene octobre ardiɓe gollirde humaninde kabaru pharmacie e cafaje holiti PWI caggal horngoji ɓe totti taƴural wiide ɗeɗo poɗɗe nayyi sukaɓe ngala fo lilide malindi ka ɗum foo tawede Yaya Coulibaly hoorejo DPM holti wiide imadaraji gaɗɗama hela kala golloɓe kabaru cellal ɗe gattana kabaru muɗum hakkillo
talkur neldama les cuuɗi dogotoroji ɗi fuu faa dabari waɗene ɗum saabu toon bindoɓe safareji goni dabari fuu waɗe fati ɗi safareji binde saabu ɗi gana safareji lobbi hunde fuu ɓuura cellal
alhaalimo gonɗini gollirde momde pharmacien en saabi wi kanko docteur Boubacar Richard hoorejo ko wiyete orde pharmacien ngallure Bamako produit ji ɗi mbawa fi tawede lelidi Mali
safare fuu wawa nadde ley ngendi ndi tawe hokkaka yamari nadde sa wala tarkuru AMM mi yiyay fuu no safareji ma mbawata nadde ley Mali ga ɗum ne hannden cafaje ɗe kana tawede ga en ɗi cafaje kana tawede ley nokku fuu to jama o tawete
lillamu kay nokku mo woɗɗa fi ɗo ɗeɗo cafaje mata ardiɓe cellal gonɓe tunɓe hulti wiide na gondi haybude yawara yimɓele teɗɗana docteur Issa Sanogo hoorejo gollirde cellal to kaytun
yiide no ngendi kayni ɓattiri dabari fuu waɗama les frontiére ngaji ɗi safare fuu natowo a tawan andal duwan ana hen dow kaldal fedde humininde kabaru cellal fedde pharmacie en du ana andini kabaru o
donde
banggue goɗɗo ɗum hewti cafaje kewɗe ɗe andanaka ana le lumoji leydi Mali ndi hoorejo gollirde DPM na nder jamare nde yaade ɓuuri fuf gollirde cellal jamiraɗe keɗɗana Yaya Coulibaly
le cuuɗi dogotoroji ɗi fuu ana andana jama o hana ɓamde ɗi safareji ɗi gooɗa safareji ɗi fuu ana gaɗana haybo no jama o daɗirta sarri ko boni
OMS holite le batake o wiide kuteji ɗiɗo sirugaji bonɗi ɗi yo ko ɓuuri hewde jonte cattuɗe tirelaji kibbe nawalla hoore e ñaw ɓooƴe mbawɗe sambine jaati jomum heddo hen